tunataka tuonane while I'm thinking about money. E kwani kitu gani? Ebu niache jamani. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny.
Fake nimeweka kando, lakini checks na bando. Wakija nyumbani neka kwa jirani wasije kunitoa chambo. Vichekesho misi bambo, pata pesa one vitambo. Afukuza mama nyumbani don't want vituko vya mama wa kambo. Basically I'm taking everything up and nothing you niggas can tell me. Wakiona baraka na mimi nikao na bongo kidondo wasemi. Maisha magumu domana na saka kinome the nife kiboss. Pata kidogo na kata nitume kwa mama nifute mikosa. So they buy Hennessy. Not to Benetti. Stack you the fake on the benefit. Goals didn't work on belly shit. The force is pulling me close. I'm spending my money on steam and the clothes. Rappers want no one, I could get a dose. Nigga, I'm a corona, they fully
exposed. While I'm thinking about money. E kwani kitu gani? E buni ache jamani. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Yeah.
Kwanza nipe pole na safari, nilipotoka jue ni mbali. Kipata kitu na sali, kama tujua ni mikosho mikali. So kinikuta tunapisikali, sije ukataka habari. Wana kufiti kwa shari, wana umichoka utapigwa wichari. Yeah, mimi ni crush kwa kila mitaje ma. Nasija kata tamaa, you niggas you lie. I'm better kwa kila design, pesa zikope ni sign. Taking everything ma, kwenye zile thin lines. I love the hating, kamziki ni shule na vieti. They probably be checking the ratings. Me and mo, bado mine sakado. Siwa mwisho no, hatuwezi kutubu no mo. Haso zimesha ni parocha, funetaji sabuni ya raw. So mpaka na shuka below.
Hey, join the tiger to a nine. While I'm thinking about money. E kwani kitu gani? E buni ache jamani. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Yeah.